Sheta nama aya. Ikama osata. Shete kama atia. Bwana umeketi juu ya coronavirus. Nina ushuhuda ukwamba. Yeah. Tangia wimbi la wadudu wachafu hata jina sitaki kutaja. Walipoanza kuibuka, Mungu alinionya kwa nguvu zote nisiweke hashtag ya corona kwenye posti yangu yote, maishani mwangu mote, wala nisiandike jina corona. Nilikuwa sielewi, Mungu akanipeleka Wikipedia, nikajua maana corona. Corona means crown. The crown, eh? Taji. So the more you talk about it, ndio anakuwa Mungu wako. Sasa na group yote ikawa naongea kuhusiana na corona, everybody is talking about corona. Lakini tukamsahau mfalme ameketi juu ya enzi yote. Mfalme ambaye regardless of whatever is happening around the world, ametusaidia tukutanyike. Jamani, nikatangaza kama mtu ana bendera ya Tanzania, huu ndo wakati wake. Wa ku raise, we just want to raise an altar. Kazita na yana. Mesitaya. Senima kiteka taya.